ZWAP.com.
Sebenza ngoba yangivikele ebumnyameni busiso zakhe zangehlela njengokushokwa nasemkhulekweni mntanami hamba bafweni uyobathola phambi le makude langalinye lobumnyama nami langifica ngikudile emazweni mthandazo yepolitiki yasebenza ngoba yangivikele ebumnyameni busiso zakhe zangehlela njengokushokwa nasemkhulekweni mntanami hamba bafweni uyobathola phambi le makude abafweni uyobathola phambili endabe le makude abafweni uyobathola phambili endabe le makude kanoma jikelele makude angikholwa ngakhilwa nguwe ngempela umuntu incwadi engafunde ungabothi uyamazi ubothi umjwayele ungcono lo
ZWAP.com.